wana kuarkwany.
Jinuf Sudan wana kuarkwany.
Darfur Kabur wana kuarkwany.
Shimal Sudan wana kuarkwany.
Nuba Jabe wana kuarkwany.
Jinuf Sudan wana kuarkwany.
Don't let your vote be